Pull up in a hammer kalivondo Gwala muskari kama kombo Nimepiga suti kama njonjo Lakini trao chini ni kolombo Mi wa spenangi uongo Mi I don't mess with no bombo Omolo, nimetoka bondo 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 Nilikuwa roundi manda uko donho It was a bright day, hella normal Ndali kwa nachunisha iromo Tida na sudi, you don't know And then I spotted this momo Si ivo ndo mitoma de manono Kidogo waka nigusa migongo Akadai tushiri kingono Jumini omolo na nimetoka bondo Nakademka na haga na nyonyo Mimi huyo nikakashika mikono Mimi huyo nikakashika mikono Then I took her to my crib imlolongo Slay queen akapewa chapo dondo Wet fry na samaki ya kamongo Then I told her bitch kaoshe viyombo Pull up in a hammer kalivondo Gwala muskari kama kombo Nimepiga suti kama njonjo Lakini trao chini ni kolombo Mi wa spenangi uongo Mi I don't mess with no bombo Omolo nimetoka bondo 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 Hey salute to my fans uko bongo and trust me bado ni kionjo Omolo nimetoka bondo bado kifika bizu nitambua kama thiongo nina chams imetoka loliondo na kamote nimebeba kwa kiondo si uchawi ni ngoma napiga promo Omolo na nimetoka bondo niko na ofisi pale Londo wash wash tunasafisha mangondo na bidhana zishipa di Congo pifu ukileta kibare kwa mdomo Mademu ni jua kama sponyo Yani blessed you think I was jomo Kenyatta Raila Kalonzo But I'm Omolo na nimetoka bondo Maheta minapea onyo Ichuki mefika kikomo OG anapiga misomo OG anapiga misomo Maheta minapea onyo Ichuki mefika kikomo OG anapiga misomo Omolo nimetoka bondo Pula pena hama kalivondo Gwala muskari kama kombo Nimepiga suti kama njonjo Lakini trao chini ni kolombo Mi wa spenangi uongo Mi I don't mess with no bombo Omolo, nimetoka bondo 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 Omolo, nimetoka bondo